akati abagaka ekirwadde ekyakookolo kagenda kakosa abantu mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga ng'abasawo mu by'obulamu balabula nti engeri abantu abasinga gye batya okubakebera gattako abantu bye babuzaabuza bannaabwe ku nsonga z'ekirwadde kino wamu n'abantu okwettanira ennyo eddagala ly'ebimera gattako obusamize bireese ebizibu eby'amaanyi newankubadde nga Uganda Cancer Institute ekitongole ekivunaanyizibwa kulwanyisa ekirwadde ekyakookolo kigaziyiza amatabi ekigatuusa mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga abantu abagendayo okubakebera batono ddala nga n'abasinga abagendayo bagendayo ng'obulamu bwabwe tebukyasobola na kutaasibwa nga kookolo yakula dda. Abasawo bagamba nti kookolo w'amabeere, kookolo w'okumumwa gwa nnabaana ne kookolo w'akatungulu mu basajja ye kookolo asinze okubeera ow'obulabe, wabula abantu okuweereza amawulire bannaabwe naddala ago agabuzaabuza ku nsonga ezikwatagana n'okubakebera kyekisinze okuleeta obuzibu. Abasawo bakubiriza abantu mu ggwanga tibabeere beegendereza nnyo ku kirwadde kya kookolo kubanga emisinde kwe kikulira n'okusaasaana mu Uganda gigenze gyeyongera. Mu disitulikiti y'Entungamo avunaanyizibwa ku by'obulamu mu disitulikiti eyo Dr. Amon Bahati agamba nti abantu okubuzaabuzibwa kyekisinze okutwala kookolo okubeera ow'amaanyi mu kitundu ekyo.